You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
To your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on The Voice of America.
Music you want to hear from your favorite artists more often, right here on VOA.
I won't want to come you.
Your friends about VOA Africa music, sports, and news.
Shake and take it on Duni, Duni. I do a copy, walk it to Pamia.
Shike haan lege tunduni uhuru duni mtusifanyi mtumo kiono na puno boro unasepa chunga chaona cheka tu ho 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 tupo kimshika mano takimfano no malumbano tuapangwa mabano sisi tulotoka nje tundu kitundu tundu mautundu mbinafsi ana nafasi tunaishi bila wasi sisi soka makuku tukamate utufuge bila hata vebuge majo la poko poko mnombe bobo alikoko na wengi tu wena shinga mtufuge ndege halafu wachi tu wanale nja ha! Amani kwa sasa mekua kipo mdomoni Uwezu kamjua hutu jinsi alivo moyoni Anafikiria nini na anawaza nini Siku utakuwa mbele ndo mba yako na utu wa mini Chukule feshi kiamini julize mwenye unafanya nini Nini, nini, masela, masela Siku zote maisha yetu ni kupiga na pini Mtu nakanyaga unashindwa hata kuongea ukweli
tunawatakia kila la heri katika hii dunia. Tumechoka sasa tumeamua kwenda kujitafutia.
Habari njoyo au sio
mwana?
Na pepe ya effect muhimu, effect muhimu sana. Yo, acheni kubugi na fani nye ndege ndani ya tundu. Tunaposuka si kama kini, ingemi chini microphone. Kama mduke choko vitani, nashita na nyusini, tunapotikaza kisabuni. Chingo manyefuni kitu kwani, hakuna ushine mezani, hapa ni vina na mezani. Machezo kiubunifu, mbaga na tuzo lakinifu. Atujisifu, amtu husu, ni Richie Wani baby.
Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Si wajanja, tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Walio bagi, wataumia. Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Si wajanja, tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Atuogopi wakitufamia.
Hau kwa paka wa mara ikawa usiku ikawa mchana. Na hii ni kwa dunia nzima. Walisha bana walisha kana ile kiaina. Leo wanaungama, sio leo tu hata jana. Ila sisi tu ndio wana, hadi mambo yanapofana. Tupo tunduni kundini ukumbini kumbini. Tupo bandarini kusaka yote madini. Yaani hile makini. Je, ni wangapi makini, wangapi ya mkini?
Yap, 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 yap. Nini ndege mwenye asili ya kunguru. Ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru. Sasa muda mwafaka panya usimtendesha lubu paka. Aida la wama kuliko fefethea. Ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea. Sasa tafalani, pressure imepanda sukari na zani. Miaka tisa nimekulia kwenye fani si utani. Ane nijua atakubale, se nijua atakatana. Kwona kama najigamba unamfunga gamba. Maisha mgongoni kwa mtu si safari.
Kwa mwana umekamia.
Mshike ndege tunduni,
tunduni.
Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Walio bagi wataumia. Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Hatuogopi wakitufamia.
Tumetutuka stuka limekushuka. Duma zimekwisha. Ni muda kepe kiazi ndege miteze. Ukwete mapende kede wa kede. Kana mabwege umedunyonya vya kutosha. We mene siwe mbamba. Vya snaka yoga moja moja. Effect muhimu, effect muhimu sana.
Miaka mingi mepita tuko ndani atutoki. Bahati mbaya mwenye ndege kajisau. Baada ya kufunga kufuli kasau. Alitoka kidogo kuelekea kwenye maji. Huyu mnyonyaji tageuza kisogo wa kwanza kutoka mimi. Nilishachoka. Kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu. Hivyo hivyo nao wakatoka. Wota veseli jaisha. Wakabakia mabwege wengine siyaweza kutoka. Sababu nyayo zao zilikuwa zimenyonyoka. Wengine mwenye nyayo ndogo alitoka kutoka. Akabanwa na mlango. Wani mwenye ndege alishawahi kufika. Ikawa shida kwa yeye kutaka kutoka. Kimbia hivi sasa sisi tunakula raha huku msituni tulikofika. Kuna matunda ya mtini na yale yaliyodondoka. Hizo laki kwetu buku. Hakuna najishuku. Kuanzia damu mpaka rusha ni swala mpaka kuku. Tunatafuna kama tuna kili nzuri. Kiburi jeni kutokoma fe.
Ndege tunduni,
tunduni.
Walio bagi wataumia. Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni,
tunduni.
Hatuogopi wakitufamia.
Dodo hili we hapa vumbi tu.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
dati longi na dati bambu Ata safwa tinyo na shaya kia pe Mama yeye Jagwane mariam na nandopo mami Pagwa bali tilo nabi Keloga awa mosoloe Asi inanda kweye ni aga ki kontrere L'aurait trouvé terre à Tilo qui n'a dati bambou. A ta sang fouantin yon a popo toi qui a paix. Mama yé yé, plaisé n'a comme au fait de girafe en ouan. Ata san fwanti nyon a popo twa kya pe Mama ye ye Jagone mariam nanando po yo Silvano Etablissema Silveko Dokwa tene
Yeah.
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Bienvenue Bongolo. J.P. Luta. Jean-Pépé Kapunga. Jean-Jacques Kilwa. Petit Nanga Dani Takezo. Alex Sylvie. Bolingo Ezali Mbongo Te. Ezali Pe Ekolo Te.
Désir, désir. Désir, ya makambo. Desire, desire.
Mbaki, héritier Mbaki, monsieur l'abbé Jean Léon. Kachoko. Ope sa pap mbote. Richard Monga. Colonel Simplice Debi. Jerry Malonda.
All the music non-stop on African Music Mix.
Music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.
I'm With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Show me. Board for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Ayo Cameroon, you're my number one.
Mine,
my number.